Ngiyathanda ke ukuthi sibheke izwi lenkosi kula mavesi udadewethu uNokulunga asivulele wona kafishane ngaphansi kwesihloko esithi amandla kaJesu phezu kokugula nokufa. Alibonge igama likaJesu. Alibonge igama likaJesu. Amandla kaJesu phezu kokugula nokufa. Kodwa ngaphambi kokuba sikwenze lokho, ngiyacela ukuba sikhuleke, sicela uNkulunkulu ukuba sisize ngezwi lakhe egameni likaJesu, asikhuleke. Sengathi amazwi omlomo wami, uNkulunkulu wami nokuzindla kwenhliziyo yami kungathandeka ebusweni bakho, Jehova, uNkulunkulu wami nedwala lami nomhlengi wami. Amen. Angazi-ke ngani bazalwane, kodwa le section esikuyona encwadini kaMarko, uma kuwukuthi ubulokhu ukhona ulandela, uma kukhona into eyenza kahle ukukhulisa ulwazi lwethu maqondana noJesu. Amen. Nalento yokuthi ungubani uJesu, uku-increase i-view yethu maqondana noJesu. Alibonge igama likaJesu bazalwane. Into ebaluleke kakhulu leyo, umbuzo obaluleke kakhulu lo ukuthi ungubani uJesu. Uma ungumzalwane nje umele ukwazi kahle, ube nokuqonda ukuthi ungubani uJesu. Iyazwakala into bazalwane? Iyazwakala into bancane? Lo mbuzo othi ungubani uJesu awufani nemibuzo yonke ejwayelekile esihlale siyibuzwa ngabantu, nemibuzo esihlale siyizwa kubantu. Amen. Kakhulu imibuzo esivamise ukuyizwa, imibuzo onokwazi ukunikeza impendulo e-right noma impendulo e-wrong ngale kwalowo mbuzo, emva kokuba usuwuphendulile ngendlela e-right noma ngendlela e-wrong, impilo yakho ingashintshi ngalutho. Amen. Imibuzo ekungenandaba ukuthi uyiphendule kanjani, noma ngabe impendulo yakho uyithole right yalowo mbuzo noma uyithole wrong, akushintshi lutho empilweni yakho. Amen. Fana nombuzo nje wokuthi ebengwenzela abazalwane ekuseni, wokuthi ingabe zingaki iy'nhlanzi olwandle na. Amen. I'm sure kunzima kakhulu ukuthi wazi ukuthi iy'nhlanzi zingako olwandle. Nakuba ungayazi impendulo yalowo mbuzo, kodwa akuyinyakazisi ngalutho impilo yakho ukuthi awunayo impendulo yalowo mbuzo. Siyavumelana bazalwane? Ukungazi ukuthi ingaki iy'nhlanzi olwandle akukushintshi ngalutho lokho. Amen. Kodwa ke akuyona i-attitude leyo esimele ukuba nayo uma ngabe siza embuzweni ukuthi ungubani uJesu. Umbuzo lo oyishintshayo impilo yakho ngendlela enkulu kakhulu. Iyazwakala lento bazalwane? I-view yakho maqondana noJesu, i-affective view yakho kwezinye izinto, kwimpilo in general. Amen bazalwane. Why ngisho kanjalo na? Ngisho kanjalo ngoba siyayibona leyo nto kubafundi bakaJesu uma ngabe benoJesu emkhunjini, sekushaya isiphepho esikhulu nesinamandla. Alibonge igama likaJesu. Abafundi bakaJesu, i-view yabo ngoNkulunkulu ayilingani ne-view abanayo ngesiphepho. Into enkulu nemangalisayo ngalesi sikhathi nakuba uJesu ekanye nabo emkhumbini, isiphepho. Isiphepho sikhulu ngalendlela yokuthi sizobenza bafe. Basho njalo bathi, awunaki nokunaka Jesu ukuba siyafa na. Amen bangcwele. Kusho ukuthi i-view yabo ngesiphepho noma nge-nature ukuthi inamandla to a point yokuthi akekho umuntu enokwazi ukumelana naye. Kodwa uJesu khona emkhumbini ngalesi sikhathi. Siyahambisana bazalwane? Kusho ukuthi their view of who Jesus is i-affecte i-view yabo nge-storm. I-storm saba yinto enkulu kakhulu okungekho umuntu onamandla okulwa naso. Alibonge igama likaJesu. Kodwa-ke akunjalo ngoba uJesu uma ngabe evuka kadelele usebenzisa amagama amathathu kuphela athi peace be still esingisini, awukhuza umoya, uthule umoya du. Okusho ukuthi ninike nabazali nokusho ukuthi if you yabafundi maqondana noJesu ayisilona iqiniso. Amen. Kodwa uyabona ukuthi baaffecte kangakanani. Umbuzo nje obuke kusimple ongakwazi ukuthi mayethe umuntu ubani uJesu uthi kwena uJesu hayi uphendule ngokuthi hayi uJesu uyinkosi nje njengamanye amakhosi. Ucabanga ukuthi iphela lapha, ayipheli lapha. If you encane ngoJesu, if you encane ngoNkulunkulu, i-impacta iview onayo ngempilo. I-storm sikhulu kakhulu bafundi ngoba uJesu muncane. Amen. Uma ngabe sisondela futhi endodeni le ekade inamadimoni umfundisi uStuart abekhuluma ngayo ngesonto edlule. Ngaphambi kokuba ihlangane noJesu, uma ungazibuza umbuzo ukuthi ibinjani iview yalendoda ngamadimoni. Uma ubungathi kuyona nje awungichazele okuthize ngamadimoni, wazi amadimoni enjani, nefamily yayo lendoda, nalaba abeseduze nayo. I'm sure ubungathola into enjengokuthi ayi amadimoni anamandla futhi ayikho into engamelana namadimoni. Up until that point uJesu afike ibe neview ehlukile lendoda kunale view ebikade inayo maqondana namadimoni. Amen bazalwane. Ungamazi uJesu ubunjalo bakhe ukuthi ungubani nokuthi ungakanani kuyayi-affect impilo yomuntu ngendlela enkulu kabi bazalwane. Akuyona into nje ongakwazi ukuqhubeka uphile nempilo as normal ubungazani noJesu. Ungamazi ukuthi eqinisweni kahle kahle ungubani uJesu. Alibonge igama likaJesu bazalwane. Noma ngabe kuthi ubungekho-ke the past 2 weeks usuyazi ukuthi besikhuluma ngani. Besikhuluma ngezwi likaNkulunkulu elingaphezu kwemvelo, elingaphezu kwenature. Ngesonto ledlule sakhuluma ngezwi likaNkulunkulu elingaphezulu kwamadimoni. UJesu unamandla ngale ndlela yokuthi unamandla ngaphezu kwe-storm kwenature. Unamandla phezu kwamadimoni. Izinto lezi ezinkulu emehlweni abantu kodwa kuJesu ezingelutho. That's the view esinayo so far uMark asinikeze yona ngokukaJesu. Wena namhlanje ke uMark usaba i-business lokusiza ukuthi sikhulise ulwazi lwethu ngoJesu. Sibe nolwazi olungcono bazalwane uma ngabe kuziwa endabeni kaJesu. Amen. Namhlanje uMark akazosho ukuthi uJesu uyinkosi ngaphezu kwenature noma kwemvelo. Akazosho futhi ukuthi uJesu uyinkosi ngaphezu kwamadimoni, kodwa uzothi uJesu uyinkosi ngaphezu kwezifo zonke nangaphezu kokufa. Into yokugcina esatshwa iwona wonke umuntu ocebile, onemali, ohluphekayo, ophila impilo elungile ukufa, kodwa kuJesu kungaphansi kwezinyawo zakhe. That's the view uMark akasinikeza yona ngoJesu. Alibonge igama likaJesu bazalwane. Amen bangcwele. Kubalulekile ukuthi ngibenze abazali baqonde ukuthi le passage kaMark ingenye yamapassage eyaziwa njenge-passage la uMark ekhuluma nge-sandwich, nalento ebizwa nge-sandwich structure, abanye bathanda ukubiza nge-intercalation. Yini le nawo ke wayichaza umfundisi uStuart the week before last week ukuthi yila khona umbhali esuke ethatha izindaba ezimbili noma ama-stories amabili awahlanganise womabili, aqale anikeze i-story. Sithi singakapheli leso story usalindela i-conclusion yaleso story ukuthi kwenzakalani, avele aqale enye indaba ayikhulume le ndaba ize ifike ekugcineni, bese kuthi kuloya phisa omncane ngezansi abuyele kuleya ndaba ebekade iqale ngaphezulu. Inhloso yalento ukwenza lento esiyibona kwi-sandwich ukuthi sibona isinkwa ngaphezulu, sibona inyama mangabe kuyihema, mangabe kuyihema noma upholoni mangabe kuyipholoni, bese kuyisinkwa ngaphansi. Amen. Kodwa the meaty part ilapha phakathi. Ingakho-ke mangabe kuyi-hamburger kungashiwo ukuthi i-bread burger, kuthiwa i-hamburger. Kodwa lapho kusuke kukhona nesinkwa, kodwa ibizwe ngokuthi i-hamburger. into enjalo uMarki ufuna ukusebenzisa istructure esinjalo ukuzelela iphuza afuna ukukhuluma ngalo. Amen. Sizobona leyo nto ke esitorini sanamhlanje bazalwane. Epointini lethu lokuqala sizohlangana noJesu eyinkosi ngaphezu kokufa noma enamandla ngaphezu kokufa. Alibonge igama likaJesu. UJesu uhlangana nendoda ogama layo kunguJairus evesi ka 21 kuya ku 24. Indaba yokuqala leyo islice leso ongacabanga ngaso njengeslice lapha phezulu isinkwa. UJesu uhlangana nendoda ogama layo linguJairus. Le ndoda inesidingo esikhulu, ibhekene nesimo esihopeless. Isimo sakhe ukuthi indodakazi yakhe iyagula, ibhekene nokufa. Noma kunini ukusuka kulesi sikhathi uJairus akakhuluma ngaso kungazwakali indaba zokuthi le ndodakazi idlulile emhlabeni. Isituation i-desperate ngaleyo ndlela. Ngokucabanga ukuthi leyo nto imenzana uJairus njengobaba wale ndodakazi. Cabanga njengawe nabantwana bakho, the pain you would feel uma usuzwile ukuthi ukusuka manje noma kunini ungezwa noma yini. Yilo muzwa owawehlele uJairus. Kodwa noma kunjalo uthatha isinqumo esihle uJairus njengobaba sokuthi alethe lezi ndaba kuJesu. Siyathola uma ngabe sifunda ukuthi weza kuJesu wafike waguqa phambi kwakhe wayilahla kuJesu wathi indodakazi yami iyagula. Ukusuka manje ukuya phambili ingafa nominini. Alibonge igama likaJesu bazalwane. Alibonge igama likaJesu bazalwane. Bheka nami evesini lika 21. Uthi kuthe esengene esewelele ngaphesheya futhi ngesikebhe kwabuthana izindimbane zabantu kuye engasolwandle. Kwafika omunye wabaphathi besinagoge ogama lakhe nguJairus. UJairu wathi angambona uJesu waziphonsa phansi ngasezinyaweni zakhe. Wamncenga wathi indodakazi yami isiyalayela ake uze ubeke izandla phezu kwayo ukuba isinde iphile. Alibonge igama likaJesu bazalwane. UJairu udlule ama-steps amaningi kakhulu njengomphathi wesinagoge ekuthenini alahle pride nempakamo eze kuJesu ukukhombisa i-desperation enkulu kakhulu ngasohlangothini lakhe. Wayeza phambi kaJesu enalento emqhubayo ethi ngifuna uJesu eze emzini wami ukuba aphilise indodakazi yami. Amen bazalwane. UJesu njengomuntu obathandayo abantu nozela ukuba azobasindisa, uJesu uyavuma ukuba ahambe nalendoda ayokhulekela indodakazi yakhe ukuze iphile indodakazi. Kuthi kusenjalo sisalindele ukuthi uMarki le ndaba uyaphi nayo avela aqaleni indaba. Uzoma uyayibona leyo nto. Ungakatholi iconclusion ukuthi kwenzakalani ngendodakazi kaJairus uma kavela aqale enye indaba. Bheka evesini lika 24. UJesu wahamba naye uJairu, isixuku esikhulu samlandela samnyakazisa. Kwabukhona wesifazane wayenomopho iminyaka eyi-12. Uyayizwa ukuthi ayihlangani manje inkulumo nalokho abekhuluma ngakho uJesu. Ufaka u-story number 2 okuyila ezochaza khona ukukholwa kukaJairu ekuchaze ngokukholwa kwesifazane nomopho iminyaka eyi-12. Alibonge igama likaJesu bazalwane. Indaba yokukholwa kukaJairu sizoyibona ngokucacile ekuchazweni kokukholwa kwesifazane oneminyaka ewu-12 ogule iminyaka ewu-12. Amen bazalwane. UJesu ufuna ukuyicacisa le ndaba ngokucacile ngoba uNkulunkulu sovereign ayenzeki lento ngephutha. UNkulunkulu sovereign, kukhona into uNkulunkulu akafuna ukuyivula emehlweni kaJairu njengomphathi wesinagoge. Amen bangcwele.
kuthi ekusenjalo ke lowesifazane siyathola ukuthi lowesifazane yeza ngasemuva kuJesu ofike wathi uma nje ngithintile umphetho wengubo kaJesu ngiyaphilisa amen umaka akasitsheli ngisho igama lalowesifazane akasitsheli ukuthi wayevelephi asitshela kona nje ngayo ukuthi lowesifazane wayesegulile iminyaka eminingi kakhulu 12 years isidingo sakhe sasinkulu ngaleyo ndlela sesiqhubeke iminyaka ewu-12 ishumi nambili she's longing for a miracle yonke le minyaka lowesifazane akagcini lapho umakhe ngokusitshela ukuthi ugule iminyaka ewu-12 lowesifazane uyaqhubeka sazisa ukuthi wachitha yonke imali ayenayo ezangomeni naseyinyangeni nabantu abaphilisayo yonke le minyaka lowesifazane ubhizi uhamba bathandaza uhamba abantu abaphilisayo ukuba bamphilise kodwa kukhona oyedwa onamandla okukwenza lokho amen bazalwane kuthiwa ke isimo salowesifazane asizange sibe ngcono kodwa kunaloko saqhubeka saba worse kakhulu enye into esiyazi ngalowesifazane from the context kaMark ileyo ukuthi ngokwesiko labajuda njengalokhu kungabantu abagcina umthetho lowo bawunikeze uNkulunkulu isifo sakhe lesimofunda encwadini kaLeviticus esathiweni sika-15 evesi nga-25-27 sasimenza ngcono lowesifazane ungolile emphakathini akavumelekile ukuba sondelane nabantu so akukhona ukuthi ugula nje iminyaka ewu-12 kuphela kodwa lowesifazane uyahlupheka even kuma-relationship uyastrugglisha akakwazi ukuba nabangane akakwazi ukuba seduze nomndeni wakhe ngenxa yesifo sakhe kusukuthi noma ngabe yini ayithintayo noma ngabe ubani amthintayo naye lowo uyakungcola njengaye lo wesifazane sengokuthi ngcolile alibonge igama lika Jesu bazalwane everyone who come into contact with her uyakungcola kodwa ke siyabona kule passage ukuthi lo wesifazane unokukholwa nakuba kuyisimo sakhe esinjalo unokukholwa okuyisimanga lowesifazane uyakholwa ukuthi noma ngabe iminyaka seyibe yishumi nambili noma ngabe ngifanele ukuba phakathi nabantu kodwa ngiyakholwa ukuthi uma ngabe ngisondela nje kuJesu uJesu uyakungiphilisa amen bazalwane amen bazalwane uthi lowesifazane akafani even ngisho nana noJairus uJairus uza kuJesu ebusweni bakhe azokhuluma naye face to face lo sifazane uza ngemuva uhamba ukuze angabonwa abantu ukholo yilento ukuthi uma nje ngingathola ithuba lokuthinta ingutshana kaJesu umphetho wengubo yakhe ngiyakuphila ngicabanga ukuthi lo sifazane wayeseba avoide iminyaka emingaka abantu engafuni ukuba phakathi nabantu engafuni ukuba phakathi nomndeni wakhe kodwa makuzoka uJesu lowesifazane ufaka i-effort enkulu kakhulu ukuthi ngizoya ngoba ngiyafuna ukuthinta umphetho kaJesu yebo ngokwe culture she is unclean kungenzeka nokwenzeka ukuthi lowesifazane uma ngabe ethinta uJesu mhlawumbe uJesu naye abe unclean njengaye izinto esayingamvimba lowesifazane ukuthi asondele kuJesu kodwa lowesifazane asimvimbi zonke lezo zinto uyawabreaker wonke lama barriers aqhubekele kuJesu ngiyacabanga ukuthi kwakwenzakala nemiqondweni lowesifazane ukuthi wayenako yini ukucabanga kokuthi uJesu uzokwamukela yini ukumthinta kwakhe na lowesifazane ayicabangi yonke leyo nto akasikhathazi nokuthi ingabe ukhona yini ozongibona mhlawumbe ngikhandwe ngamatshe ingabe ukhona yini ozokhathazeka ukuthi uma ngiphakathi kwabantu ngizobenza babe unclean na lowesifazane uqhutshwa ukukholwa ukuthi uma nje ngike ngathinta umphetho wengubo kaJesu ngiyakuphila amen bangcwele kungaphezulu kwe-desperation into esiyibona la bazalwane lowesifazane kungaphezulu kokuba ubhekene ne-desperation Lo wesifazane unokukholwa okuyisimanga.
Leyo nto ivela kuverse 28. Asibheke ukuthi uthini uverse 28. Ukuze abazali bangasho ukuthi kusho mina. Kusho iBhayibheli verse 28. Bafika-ke endlini. Verse 28, ngifunda kuverse 38 manje. Uthi verse 28, ngokuba wathi, uma nje ngingathinta izingubo zakhe, ngiza kusindiswa. Yabona leya uma nje. Yabona leya uma nje. Uthi, even if it was just his garment. Kamamazi uthi wesifazane, angifuni ukuthi uJesu angibeke izandla. Angifuni ukuthi uJesu angikhulekele aze angithinte ngezandla zakhe. Ngiyakholwa ukuthi umphetho wengubo yakhe is enough ukuletha insindiso. Amen, bazali wami. Ukukholwa okukhulu lokho bangcwele. Wesifazane ukhombisa ukukholwa kuJesu, ukukholwa uJesu abekade engakuboni ukuze kube manje encwadini kaMarka. UJesu uyaqala ngqa uma ekhuluma nalesifazane athi ukukholwa kwakho kukusindisile. UJesu has been rebuking abantu ukusuka manje uthethele emuva ukuthi kungani ningenakho ukukholwa na. Kulo wesifazane uJesu uthi ukukholwa kwakho ukusindisile. UJesu uhlangana nohlobo lokukholwa bekade engakakuboni. Amen, bazalwane. Abafundi babecabanga ukuthi baza kufa benoJesu emkhumbini. UJayiri yena uthi uJesu akeze ukuze abeke izandla kundodakazi yakhe. Lo wesifazane uthi umphetho wodwa wanele ukuthi ngisindiswe ekuguleni kwami. Amen, bangcwele. She believes ukuthi just a small touch of Jesus, just a small touch, iyakungisindisa. Ukukholwa okuhlukileke lokho, bazalwane. Lo wesifazane waqhubeka wamthinta uJesu. Uthi uMark uma ibhale eBhayibhelini lesilungu uthi and immediately, ngokuphazima kwezwi ngaleso sikhathi emthinta lo wesifazane uJesu, kwenzeka into eyisimanga. Igazi lalihlupha lo wesifazane iminyaka eminingi lanqamuka immediately. Angazi uyibeka kanjani kwelesi Zulu. Ubeka ngokucacile esingisini ukuthi kusuka ngaleso sikhathi wesifazane wasindiswa ekuguleni kwakhe, waphila. Uvesi ka-29 uthi masinya wasindiswa lwesifazane. Amandla kaJesu mangako-ke, bazalwane, ahlula ukugula konke, izifo zonke. Kulukhuni-ke ukushumayela ngamandla kaJesu angaphezu kwezifo, ngoba sesiphila ezweni lama-charismatics, la khona ukholwa kumaqondana neyibonakaliso neyimangaliso nokuphiliswa kwabantu. Bese sigcina sesinokwesaba ukukhuluma ngokuthi uJesu unamandla phezu kwezifo zonke, ngoba siphila ezweni elinjalo. Hayi, bazalwane, amandla kaJesu awalimithwana noma ngabe yisiphi isifo. Asikho isifo esinamandla ukuma phambi kwaJesu simahlule. Sifo esase sihlule abantu iminyaka ewu-12, wazama wonke amakhambi lowesifazane onokucabanga ngawo, uma efika phambi kaJesu waphila, ngoba uJesu unamandla phezu kwezifo zonke. Iyenzakale, bazalwane, iyazakala into bancela. Umyalezo okunzima ukushumayela esikhathini sanamhlanje. Kodwa iBhayibheli likubeka ngokucacile ukuthi kusuka ngaleso sikhathi lowesifazane ebeka uJesu, ebeka izandla zakhe emphethweni wengubo kaJesu, waphila. Alibonge igama likaJesu, bangcwele. Ilowo uJesu anguyeke, unamandla phezu kokugula konke. Phezu kwezifo zonke unamandla uJesu, bangcwele. Amen. Simele ukumethemba kanjalo uNkulunkulu, bangcwele. Asikho isifo esinokumhlula uNkulunkulu wethu. Ayikho into enamandla ngaphezu kukaJesu.
iniso leli imsulu izikaNkulunkulu eliveza ngaphandle kokungabazi. Simele ukukholwa yikho lokho bazalwane. That doesn't mean ukuthi asimele ukuya kodokotela nasemakhemesi siyofuna ukuphila, siyakwenza lokho, kodwa ekwenzeni kwethu simele ukuqonda ukuthi eqinisweni nanga lezo zinto uNkulunkulu oyisebenzisayo ukuze siphile. Ngokwazo sizodwa sinawo amandla okuletha impilo kumuntu. Amen bangcwele. Amen bangcwele. Eseqhubeka ke izwi kaNkulunkulu lithi uJesu emva kwaloko wezwa amandla ephuma kuyena ngokukaverse 8. Wayesebuza umbuzo ukuthi ubani ongithintile. Akuthanda kaba ama-charismatic lelo verse. Ubani ongithintile? Amen bangcwele. Abafundi bathi kuJesu, hayi lo mbuzo wakho Jesu ayikhona, ubuza kanjani umbuzo onjalo ngoba uyabona kugcwele la kunesixuku la kunenqwaba yabantu ekuthintayo la. Ukhuluma ngani ngempela Jesu? Kodwa uJesu he was persistent, wayiqhubeka nokuthi ukhona ongithintile. Amen bazalwane. Ishokuthileke le ntombazalwane ngimangalile uma sengenza a deep study kule ncwadi ngoba into le esihlale njalo siyifunda sidlule sikhangwe kakhulu ile miracle yokuphila kwalo wesifazane, sikhangwe kakhulu ile miracle yokuvuswa kwendodakazi kaJairo ekufeni. Le nto yokuba uJesu abuze ukuthi ubani ongithintile is very important. Kanjani na? UJesu kwenza lokho ukuze abe ne-personal encounter nalo wesifazane. We're not told ukuthi lo wesifazane, what was the expectation ngasohlangothini lakhe ngalenkathi esephilisiwe ukuthi uyokwenze njani emva kwalokho. Mhlawumbe wayeyothi angathinta umphetho kaJesu aphile bese yasuka ahambe. Because that's what she had come for kuJesu. Uze kuJesu ukuze athole ukuphiliswa enyameni lapho ukuphiliswa sekutholile. But uJesu ufuna ukuba ne-personal encounter nalo wesifazane. Ufuna ukumazi lowo ofumene amandla kaNkulunkulu. Ubani lowo? UJesu ufuna ukwakha ubudlelwane naye. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Noma ngabe kuthiwa lo wesifazane yena ubeze for impilo something kuJesu ukuze athole okuthize kuJesu, kodwa uJesu yena udesire i personal encounter with people. UJesu akajatshuliswa ukuphelele ukuthi umuntu usamukelile imiracle abekade ikhulekela abekade ifuna. UJesu ufuna ukuba nobudlelwane nalowo muntu. Ubani ongithintile? Omunye umbhali uJonathan Edwards uma ehlaziya lamazwi uthi in the kingdom of God miracle leads to a meeting. Embusweni kaNkulunkulu imangaliso ziholela ebudlelwaneni. UJesu akenza ama miracle ukuze amangaze abantu bathi wow. Wenza ama miracles uJesu ukuze abantu bathi ungubani uJesu. Uma bethola ukuthi uJesu unguNkulunkulu bese befuna ukuba nobudlelwane noNkulunkulu ngoJesu. That's the purpose yama miracles. Ngakho incwadi lika Johane uJesu mayilandelwa yixuku athi kuzona nina ningifuni nina. Ningilandela ngoba nathola isinkwa nje nadla. UJesu akabathanda abantu abathanda abamthanda ngoba he is a miracle worker. Jesu akabathanda abantu abamthanda ngoba he is the promise keeper, he is the light in darkness. My God, that is who you are. We would sing to that. So ihlabelele le nto ngoba iyasikitazi sizwisa kahle lento ukuthi unguNkulunkulu ongekho into enokumnqoba. Kodwa kwanele ngokaNkulunkulu. Ibonakaliso ziholele ebudlelwaneni. Ngabuzo omunye ubaba ngine hospital visit ngiyombuza ukuthi wafinyelela kanjani ekwazaneni nenkosi. Kwangiphatha kabuhlungu enhlizweni yami ukuthi indaba yakhe nenkosi yaphelela kwimiracle. Uthi nje ngangikade ngigula ngayesontweni upastor Soren so wangibeka izandla ngaphila. Hawu mina ngithi saqhubeka phela indaba. Hayi siphelile yona insindiso le. Kangikade ngingasebenzi. Iman of God yangithandazela iman of God. Namhlanje sengiyasebenza. UJesu akekho interested kulezo zinto bazalwa. Yes, uyathanda ukusinakekela njengabantwana bakhe neyidingo zethu, but uJesu akekho interested kuma miracles. Ama miracles uJesu wenza ukuze asiholele kuye ebudlelwaneni naye. Amen bazalwa. Siyawathanda ama miracles ngoba i miracle ayikhuluma lutho empilweni yami. Asifuni ubudlelwane noJesu ngoba ubudlelwane noJesu busho ukuthi ngimele ukuphila ngendlela ethize. Asimfuni mayedimanda ubudlelwane nathi because we think he's going to dictate our lives. Uzosinikeza wonke ama rules lawo okunzima ukuthi siphile ngawo. I'll shock you right now. Emasontweni agcwele amaningi. Uma bengashumayela umyalezo ukuthi uJesus is not interested in a miracle. Interested ebudlelwaneni. Lesonto elizayo ngakuye umuntu oyedwa. People are not interested in a relationship with Jesus. Abantu bazifunela imimangaliso. UJesu uthi ubani ongithindile. Amen bangcwele. Amen bangcwele. Asingabu uhlobo labazana abanjalo abamthanda ngoba naku enza imangaliso. UJesu ufuna ukuba nobudlelwana lowesifazane. Emva kwalokho lowesifazane uyasondela kuJesu, asondele kuyena nokwesaba. Aziveze ukuba yebo, yimi engamngelisiwa amandla kaNkulunkulu. Bese uJesu emva kwalokho afema ukukholwa kwakhe, ukukholwa okumangalisayo. Uthi indodakazi, ukukholwa kwakho kukusindisile. Amen bangcwele. Uyakubona ukholo okuyisimanga kwamsindiso wesifazane. Jesu uyakukonfirma lokhu lwesifazane uze nokukholo okuyisimanga. Kuloko uJesu uyasikhombisa ubudlelwane phakathi kokuphiliswa, phakathi kokukholwa nokuphiliswa kwalo wesifazane. Lwesifazane ukuze asindiswe kuye kwadingeka ukuthi akakholwe. Ngaphandle kokuba lwesifazane akholwe ukuphiliswa bengeke kuze kube khona. Bese kuthi emva kwalokho ke uMark abuyele esitorini sikaJairus ebekade simlindile. Uzokwenza i-point lethi lesibili ukuthi uJesu unamandla phezu kokufa. Bheka ukuthi uthini evesini ka-35. Verse 35. Kuthe uJesu esakhuluma kwafika abanye bevela endlini kaJairo umphathi wesinagoge bathi indodakazi yakho isifile usamkhathazelani umfundisi na. Amen bangcwele. Amen bangcwele. Ngakathi uJesu eqeda nje lo mmangaliso wokuphilisa lo wesifazane enza uJesu lo uJesu yedwa namandla okwenza. Bavele bafika abaphuma ekhaya likaJairus bathi kuyena hayi sekwanele salise umyeke uJesu indodakazi yakho isifile. Unokucabanga ukuthi kwakuyithotsha engakanani, ubuhlungu obungakanani kuJairus ngenkathi ngoba ukhona uJairus uJesu ephilisa lo wesifazane, uJesu enza konke lokho akwenzayo ekhuluma nalo wesifazane, uJairus ukhona. Ngaleso sikhathi indodakazi yakhe yena iyagula ekhaya. Nokucabanga ukuthi ipain engakanani ayedlula kuyona ngaleso sikhathi, mhlawumbe eyibuza umbuzo ukuthi awuqeda phela Jesu. Siphuthume. Amen bangcwele. Wafika kumyalezo wathi wayi indodakazi yakho seyifile. Myeke umfundisi ungabusa mhlupe. Nokucabanga ukuthi mhlawumbe uJairus wacabangani ngaleso sikhathi. cabanga ukuthi wayicabanga into enjengokuthi awu Jesu kodwa kade ngikulindile ukuba kuthiwa nje sihambile ngalesi yasikhathi indodakazi yami mhlawumbe ngabe iyaphila. Amen. UJairus nalabo abafikayo abathi usamhluphelana umfundisi, le ndlela abacabanga ngayo isitshela lokhu kuba endleleni abakholwa ngayo uJesu kune-limit. Ukuthi yes, unokwazi ukumphilisa umntwana mangabe egula, kodwa manje umntwana sekafile. There is no way Jesu ukuthi khona into ongayenza ngalokho. Ukukholwa kwehlukile kunalo esibone kulo wesifazane. Lwesifazane ukholwa ngale ndlela yokuthi uthi ayikho into enokuvimba Jesu ukuba ungiphilise. Not even iculture ethamfanele ukuba phambi kwabantu. Kodwa uJairu yena he's thinking, hayi ngoba manje usefile indodakazi, kulungile Jesu asingcwabe. That's it. Ukholo kwehlukile okungafani nokukholwa kwesifazane. Amen bangwe. Ukholo kunama limits. Ukholo okune view encane ngoJesu. Ukuthi hayi unamandla yena ekuphileni, kodwa hayi ngeke kufini. Uzovuka kanjani umuntu efile? IBhayibheli kusuka la ngaleso sikhathi uJesu wabezwa ekhuluma yena nalabantu abalethe umbiko. Lithi uJesu ngenkathi ebezwa evesi ka 36, laleli ukuthi wathini? Wathi ukuba uJesu akuzwe lokho abakushoyo, wathi kumphathi wesinagoge, ungesabi, kholwa nje kuphela. Amen. Kuzothi uJesu uyambuka ukuthi wehlelwa ukwesaba ngoba indodakazi seyize yafa. There is no way ukuthi ingabuye ibuyele ekuphileni. Kodwa uJesu kuyena uthi ungesabi, kuphela nje wena kholwa. Ungakhombisa impawu zokungakholwa, wena kholwa. Amen bangcwele. Kuyamangalisa kakhulu ukuthi uthi usuka esihlokweni sowesifazane okholwe kangaka bese uhlangana nomuntu othi eqeda kubona imiracle umangaliso obungaka phambi kwamehlo akhe bese limithi uJesu ngalolu hlobo. UJesu kuyena ungasabi kodwa khona. Kuzwakala ngathi mhlambe amazwi kaJesu abuhlungu kakhulu uma ezokhuluma kanje kundoda eqeda kulahlekelwa indodakazi. Kungani uJesu mhlambe engakhombisi remorse? Kungani uJesu engakhombisi ukuzwelana nale ndoda iqeda nikuthola umbiko ukuthi ingane yayidlulile? Athi wena kholwa ungasabi, ngoba uJesu wazi kahle ukuthi awukwazi ukukholwa ube nokwesaba at the same time. Fear and faith does not go together. Kufanele kube khona ukusala. Uma ngabe ukuthi umuntu okholwayo ukusaba ukushiya ngemuva. Uma ngabe ukuthi umuntu osabayo ukukholwa ukushiya ngemuva. Uthi uJesu kuyena musu kwesaba. You must only believe, kholwa. Ungazama ukukholwa ubanje ukwesaba ngesikhathi sodwa. Ungazama ukukholwa ube futhi usanokucabanga ukuthi konje lento izokwenzeka kanjani lento ayishoyo uJesu. Ungazama ukukholwa ubusazama nokucabanga ukuthi pho bedileleni, pho kungani engakwenzanga ngalesa sikhathi. Hayi, wena kholwa. Only believe. Iloko lowesifazane akwenzayo akunjalo bangcwele. Akabali iminyaka lowesifazane. Akabheki izinto ezaziyi-hindrance kuyena lo wesifazane. Lo wesifazane uya kuJesu ngoba unokukholwa kuphela ukuthi uJesu uza kumphilisa. Akangabazi, akayi lo wesifazane, akayi lento esiyenza namhlanje sithi I'm just trying that church. Emva kokuba usukuzame konke, why don't you try Jesus? Lo wesifazane, she's not trying Jesus. Unesiqiniseko. Akekho umuntu phela ongathi anginendaba nokuthi uJesu angithandazele ngifuna ukuthinta umphetho wengubo yakhe engakholwa. Chabo. Uyakholwa ukuthi uJesu uzomphilisa. okuyinto engekho ke leyo ku Jairus. Khona kwakhe uhamba kufike la ekutheni hayi cha asikusize manje Jesu. Seyifile indodakazi sekwanele. Jika manje. IBhayibheli uJesu uma efika lapho akuyena nje uJairus nalabo abaletha umyalezo kuphela abangakholwa uJesu. Uma efika uJesu nasesigamekweni emzini kaJairus ufika sekuyakhala sekuyalilwa. Kodwa uJesu yena ucabanga ukuthi akuyo akusona isiphetho sempilo kwindodakazi kaJairu kusuka manje. Isazovuka bheka ukuthi uthini verse 39. Uthi esengenile wathi kubo nizungazelani futhi nikhalelani na umntwana akafile kodwa wenze njani bangcwele wenze njani bangcwele ulele uJesu akacabanga kuba isikhathi sokukhala lesi ucabanga kuba isikhathi sokukholwa uJesu akacabanga ukuthi isikhathi sokuzila lesi ucabanga ukuthi isikhathi sokukholwa Eyinde isimanga uJesu ayenza la ayenza nangokufa kaLazarus is to redefine ukufa he redefined death ngokwethu ukufa is a final word no dokotela abafundile o 7 years baze bengeza ngama practical uma umuntu eke wafa phambi kwakho baqaqa iziqhu zabo bayibeke phezulu kombhede bese mase befonela ekhaya ngibathanda ngabe mase besho njalo ngathi bonke bacabanga ngendlela eyodwa umyalezo usuku wodwa ukuthi sizame konke la kuphela khona imizamo yomuntu uNkulunkulu unamandla kakhulu sekuyakhalwa la bangcwele uJesu ufika nje wonke umuntu usesamukela isini ukuthi this is it akusekho ukuhlehlela emuva asibhaleni umlando kodwa uJesu ukusho lokho ukuthi lo mntwana akafile kodwa ulele ngoba uJesu waza bangakwazi waza amandla bangawazi uJesu the spiritual reality abangasazi bona uyazi uJesu ukuthi ayikho into emaphambi kwaNkulunkulu imehlule including death itself akekho namandla kuba phambi kaNkulunkulu amandla akukho uJesu abamba isandla sale ndodakazi efika 41 ve 42 athi thalitha khulu bekuthi uthini verse 41 ve 42 siwafuni uthi wambamba umntwana ngesandla wathi kuye thalitha khulu okungukuthi Uma kuhunyushwa ntombazanyana ngithi kuwe vuka. Masinya ntombazana yavuka yahamba ngokuba yayineminyaka eyi-12 khona lapho bamangala ngokumangala okukhulu. UJesu ke wenza lokhu yena yedwa anamandla okukwenza. Ukuvusa umuntu ofile. Wayivusa indodakazi. Again uMark asebenzisa igama elithi immediately evesini lika 42. UMark ufuna ukusivezela ngaleli gama ukuthi uJesu mayenza into bazalwane akufani nabodokotela ukuthiwa ake simonitheke manje emva kwale treatment bese ubuye emva kwa 3 weeks. Sizobheka uMark mayethi immediately ufuna ukukutshengisa ukuthi ngaleso sikhathi ukuze ungazube nokungabaza ukuthi hayi mhlambe ikwabuyile ya medication ayithole kuloya dokotela wokugcina amhamba cha immediately ngaleso sikhathi yavuka ingane ekufeni ilawo amandla aphuma emazwini kaJesu asize uNkulunkulu bazalwane akukhulisa iview yethu ngoNkulunkulu mase sesihamba iminyaka eminingi nokukholwa sesijwayele lento yeChristianity sigcina sehlelwa ubunjalo bukaJesu iview esinayo ngoNkulunkulu unamandla phezulu kokufa enyinto uJesu ayenzayo eyisimanga kule ndodakazi ukuthi wenza lento abekade yenza ekhuluma nestorm ekhuluma nalomliso obekade enamadimoni. Akumuthi wathi umfundisi last week uJesu ukhuluma nemimoya nesivunguvungu engathi sinamadlebe. Uthi kusona peace be still simlalele. He does the same with lomliso namadimoni. Engawaboni ebona lomliso ilimaza ngamatshe. Athi kuwona wamyeke aphuba amadimoni ngaleso sikhathi. It does the same uJesu ukhuluma nomuntu ofile engazi ukuthi mhlawumbe ukhuluma nomuntu ophilayo ozwayo. Akuyona lento esiyibona lapha ku-DSTV abafundisi laba abamemezayo mabenza imangaliso leyamanga. Power, power, Jesus! uJesu uyakhuluma ukuthi Talitha khumbi. Just the way laveza amandla ayisimanga. Yavuka ingane. That's how much powerful Jesus is. Amen, bangcwele. Ndodakazi, vuka. UJesu wenza lokhu bazana ngoba nakuyena ewuNkulunkulu yedwa. UPawulu uyayikhonfirma leyo nto esahlukweni sabaseRoma, esahlukweni sika-4, evesini ka-17. Uma ekhuluma ngoNkulunkulu loNkulunkulu uyayinikeza impilo ey'ntweni ey'file nasey'ntweni ezinga-exist. Ayinikeza impilo. UJesu wakhuluma-ke nalo wesifazane ngawo lawo ngalawo mandla. Akhuluma nezinto ey'file ziphile. Kwase kwathi bonke ababelapho iBhayibheli bamangala ngokumangala okukhulu. Amen bangcwele. Amen bangcwele. UJesu ayaleza ukuthi akungakhulunywa ngale nto eyenzakalela. Still early kwi-ministry kaJesu, uJesu akafuni ukubamba i-attention enkulu njengamanje ezoholela ukuthi bamzingele abaFarisi. UJesu usanohambo lude azolihamba. Kodwa bakhona abayiwitnessile le miracle noma kunjalo. Abafundi abathathu ayengene nabo endlini kanjani nabazali bendodakazi babekho. They witness amandla kaJesu. Sengiyavala bangcwele. Omunye kuzozibuza ukuthi noma uzothi mfundisi, usho kanjani ukuthi uJesu unamandla phezu kokufa na ngoba nakuba lo wesifazane waphile kubeni nomopho nakuba indodakazi kaJayiro uyavuswa ekufeni kodwa baphinde bafa futhi ngoba bekho namhlanje angithi bangcwele. So usho kanjani ke pho ukuthi lo Jesu unamandla phezu kokufa na? Khumbula ukuthi uJesu uthe akafile ulele. Kodwa noma kunjalo kungenzeka ukuthi ukufa kubuye ngazi ukuthi kuyanqoba. Siyakholwa sabazalwane, we have to go through ukufa nathi. Engathi ukufa kuyizwi lokugcina. Ngabe ukufa kuyanqoba yini na? Cha, uJohane esahlukweni sika-11 evesini ka-25 kuya ku-26 uJesu uma ekhuluma nodadewabo kaLazaro uyibeka ngale ndlela. Ake ngiyifunde bangcwele. Johane esahlukweni sika-11 evesini lika-25 kuya ku-26 uthi uJesu wathi kuye, mina ngikuvuka nokuphila, okholwa yimi noma efa uyakuphila, nalowo ophilayo akholwe yimi akasoze afa nanini. Uyakukholwa yini lokho na? Amen bangcwele. Amen bangcwele. Ngamanye amazwi uthi uJesu ukufa akulona izwi lokugcina, ngoba okholwayo noma efa udlulile ekufeni wangena ekuphileni. Ukufa kuyona into emele ukuletha ukwesaba kuthina. Ukufa kuyona into emele ukusenza singakholwa uNkulunkulu. Ukufa eqinisweni into emele ukusenza siqonde ukuthi kuyizithunywa ezisiza ukuba sisondele kuyena. UJesu ngokufa kwakhe esiphambanweni anqobe isono anqoba uSathane, wanqoba nokufa imbala. Ukufa okuyinkinga empilweni yomuntu, okuyinkinga empilweni zabo bonke abantu abaphilayo, uJesu ngesiphambano sako sakhe wakunqoba. Ukufa akunamandla phezu kukaJesu, akunamandla phezu kwabo bonke abalandeli bakaJesu. Uma ukholwa inkosi uJesu, udlulile ekufeni, wangena ekuphileni. Jesu akasho ukuthi ufile, Jesu uthi ulele. Ngoba wakunqoba ngesiphambano sakhe ukufa. Ukufa kukaJesu nokuvuka kwakhe ngosuku lesithathu, uPawulu uma ebhala ngayo encwadini yabaseKorinte, uthi eqinisweni kusinikeza isiqiniseko salento esiyishumayelayo. Uthi uma ngabe uJesu bengavukanga ekufeni, kusho ukuthi umyalezo wethu esiwushumayelayo uyizeleze. Kusho ukuthi asinalo iqiniso. Kodwa ngoba uJesu wavuka ekufeni, lokho kuyiqiniso nasempilweni yenu ukuthi yebo, niyakuvuka impela. Abuze uPawuli-ke esahlukweni sika-15 encwadini yabaseKorinto ukuthi ufake luphi udosi lwakho. Ngoba uJesu sekunqobile ukufa. Ngokufa kwakhe, ngokubethela kwakhe esiphambanweni, nokufa kwakhe, nokuvuka ngosuku lesithathu, uJesu wanqobela bonke abezemva kwakhe ukufa. Amen. Amen bangcwele. Sina asiye kufeni ngokwesaba thina. Siye kufeni ngeconfidence. Asibizela kuyona umbhalo wamaHebheru athi asondele phambi kwesihlalo somusa singenakho ukwesaba. Ngoba ukufa kunqotshiwe. Zimbili iindlela zokuphendula kuJesu. Kuphakathi kokuthi masilalele lento esila engikhuluma ngayo manje, ithi inhliziyo yakho iqiniso ngempela lento, ngiyakholwa yona, noma inhliziyo yakho ihleke njengalabo behleka usuku. Yakhumbula uJesu uma ethi indodakazi izophila, benze njani abantu? Bahleka. Umbuzo ke uthi okwakho ukuphendula ukuthi ngabe uyingxenye yalabo abathi mabelalele lamazwi aleli ivangeli bahleke, noma uyingxenye yalabo athi mabelalele lamazwi bakholwe yiwo? Ngicela ukwazisa lokhu mzane wami ukuthi noma ngabe yiphi indlela odecide ukuhamba ngayo, kulezo ndlela zombili, zombili zinesiphetho. UJesu ufuna abantu abazokholwa kuyena, abakholwe kuyena ngokweqiniso bengambandzele nalutho. Umbuzo uthi uyakholwa yini? Umbuzo oyinkinga kakhulu loyo, ngoba njalo abantu uma sibabuza ukuba bayakholwa yini, akutshela ukuthi yebo ngiyasonta, ngiya esontweni. Chabo, uyakholwa yini? Nomehluko kulezo zinto. Isonto angeke lize likusize uma kufika isikhathi sokufa. Alisizi muntu. Angihlale ngitshela uma lapha ekhaya wayeyingxenyala abantu abathanda ukubhala imlando yabo. Yabona labo bantu besaphila, umuntu ayibhalele umlando wakhe. Abathi bayebhala athi ubani obephethe uhlelo, ubani oyoshumayela, ubani onjani. Ngithi kuyena, hey, uyobe ungaboni nokuthi ubani oyobe khona, ubani oyobe ngekho. Mhlawumbe kwamina nje ngeke ngize ngikwazi ukuba khona ngobe ngibhizi. Into ebalulekile ukuthi uyakholwa yini ngaleso sikhathi kuphela. Amen bangcwele. UJesu unamandla phezu kokugula, uJesu unamandla phezu kokufa. Amandla akhe wabonakalise ngokuthi anqobe ukufa kwakhe, anqobe isiphambano, kwase kwasinikeza isiqiniseko nathi ukuthi yebo, uma ngabe sikholwa inkosi uJesu, siyakuvuka sibe kanye noNkulunkulu njalo. Amen.